baleng are nyo baleng ya are nyo baleng 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 bona ire go botse wa ngwagir bona are nyo baleng le fast le ka moka le re gati bana ba batjwa kae bana ba re ba dile ka go nyo bana wena o nyo bana le mang o kae baby wa gao ei wena bona o ne motho na o nyo bana le mang wena are nyo baleng bana ba gape a ba bupiwe ka letsopa ba bupiwa ka ekeng are nyo baleng are nyo baleng are nyo baleng are nyo baleng are fele are nyo baleng are nyo baleng are nyo baleng are nyo baleng ra nyo bana bana batla bona are nyo baleng le fasile ka moka o ngwagi o nyo bana go bosi are nya go tsvaro celebrity are nya go tsvaro mang bona ke gata gore 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 eh are nyo baleng 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 bona o ngwagi bona baby o tsamaya le nna na re o nyo bana na gape re ko go botse nna ke nyo bana bose baby ore o ne motho bona o ne baby wena o ne baby bona re ko go botse baby are nyo baleng 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 ke tere faro se nice wa ngwagi are tsamaye ro nyo bana gape bona o boso nyo bana wena batho ka mokare lo fe mebereko re nyo bane lefase le ka moka re se ka mebereko re itswele are nyo bane 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 are feeling ame bona ere go botse e monate bana re tloba tja kae re ya mebereko ne kere batho ka moka re ye meng ka gae re tsile re robale re nyo bane ke re ke ntshe nice o ngwage are feeling are nyo bane are feeling are nyo bane are feeling are nyo bane are nyo bane are nyo bane are nyo bane are feeling nakinyo bana wa ya wa ya gore lo gola ke gwa ere go botse lo gola ke gwa ke ya mabitlene bona ere go botse e ja ke mabunte nyo bana na stop are feeling are nyo bane are nyo bane are nyo bane are nyo bane are feeling are nyo bane 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 are feeling
Lilo on the beat.